You see, exclusive for Trump,
the big slab,
the managers,
the wing,
stand up.
Thing is, you're the sticker this year. Kwani kwa mafani story this year. Fimbi fiani patelo fimbi lak. Kamilo ndolele kopo mwaka tia ulapwa. Fingi fiani stika dishe. Kwani kwa mafani story this year. Fimbi fiani patelo fimbi lak. Kamilo ndolele kopo mwaka tia ulapwa.
So apatulina ye ilepu ama light itakwava. Yalesa kofia 1 hour 2-3 ya tiava. Pressure tia ipuapu. Hile kunila kofia shikulu ale ipusha tini muzambia ushetuava. Same konse kuma village olo towni. Haba firwe school haba ingira pomu gauni. Vuto everywhere akuma teenage olo gadiani. Kwika lobuno nshibadi fimba kwa makatiani. It's only better at when you get political. That's why tu chuli la feshi misango litipo. Havana baba vote wale chula kuma komboni. Havantu musalabo wale kula kuma londoni. Away from that kulikuwa ma story ambi. Ponja mbile nshila miewa kona story andi. Yaba lupuwa banandi kuma chari chama pastia. Yala chepa fienshtangadi mpatanga tashva. Nga apu nomo kula box ire viral. Twalifu mo kutamba kuno chapitire mairo. Fashion sakara bali pusana na kochi. Nadimo ishu ya boba kasova na makofi. Nge didi ashiri ya kupete ya uki. Ya isako solu kwa choka poweka luti. Some said na fagava said beta uke mane pambare. Kwari ya kanti onsari beta mumpe. This year for many tiari fani. Tulikumpela tucholeka na fiepari mopani. Fingi fiashitike, fingi teti ndumbule. 2024 tualipitia mufi ntumune.
Fingi fiashitika this year. Kwari kwa mafani story this year. Fimbi fiani patelo fimbi lak. Kamilo ndolele kopo mwaka tia ulapwa. Fingi fiani stika dishe. Kwari kwa mafani story dishe. Fimbi fiani patelo fimbi lak. Kamilo ndolele kopo mwaka tia ulapwa.
The big anti-final ifiari pwana ba Murwanda. Fila papu chef into fit tika Muzambia. Tiari sanga koka cute girl of his age. Last vacumene fiari fiongwe fili muresearch. This year kwa iswile fiama comedy. Avantu bari tuwala na kukoti pama commenti. Anytime you say thing at your pudding a lawyer. Uzambia ever be great in a hope in a sober. Just think of baboma ni musilingi. Wadi bapakanwa ni apa waikala shirili. But ave never landed the bounce back. But nga namona Mazambia ni mbana doubt bad. Wamifuti at bana kana ma promise. Ya pefingi babeba fiumfika kwa tini noisy. Kane baba salad solution tia hisa. So kwesu president vadi mwinika Aisha. Muzet industry mwaba makamps. Mbiba mwita international umbi kamushi. Kwa bafia ma games. Kuno bala ngala konga wabudi shamane. Wala tia bala ndana po. Ati muzo bali mupokete alandia. Tibala mubomfia kuma guys vapa anda. Wafia buwaku. Tiewa wafia lofuaka. Nicho mupashi wako wadi kosangadi fuapa. But kuta wadi tulanga masambozi. Twadifita mbabo nsabe pwana maangozi. This day mwala finge tuwa muene. Na bama tupini vaisako valo ele.
Valo ele. Fingi fialistika this year. Kwadi kwa mafani story this year. Fimbi fiani patelo fimbi lak. Kamilo ndolele kopo mwaka tia ulapwa. Fingi fialistika this year. Kwadi kwa mafani story this year. Fimbi fiani patelo fimbi lak. Kamilo ndolele kopo mwaka tia ulapwa.
Kwadi kwa maria shahengi zona this year. Kwadi kwa nariati. Anyway, let's forget about others.
The big slayer.
Yeah, Matteo, Young Bliss, Sparrow, Chile the Great, Dico Timula, Sheila, Yasi Uke, Shuma Baza La Paz, Nabambi Nabambi Awa Pampa Mwesi Mwera Zo, Yamano Sani.
First class, music, Africa,
exclusive to Zayda Hype Mag.